Ama una senti, basi utapagawa. Wenzako wanahonga we unalala njaa. Watu wanacheka na hakuna raha. Shida zako weka kando hakuna ujamaa.
Na tukiwa na vibe, hatunaga aibu. Ole kuja na abaya wamevua ijabu. Naona majabu, kukosa tungi klabu. Madenti wana denti pata na vibabu. Ona simba bila yanga, mchawi bila mganga, mchepuko bila danga, mjanja bila mshamba. Ona simba bila yanga, mchawi bila mganga, mchepuko bila danga, mjanja bila mshamba.
Chapalapa, anaringa uyo. Tafuta mwingine faster. Wengi wako single, 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 single. Oya shusha iweke, maula uweche. Choma upepe, au tungi urege.
Na tukiwa na vibe, hatunaga aibu. Wale kuja na abaya wamevua ijabu. Naona majabu, kukosa tungi klabu. Madenti wana denti paka na vibabu. Ona simba bila yanga, mchawi bila mganga, mchepuko bila danga, mjanja bila mshamba.
Ulanzi na supu, bate udoro na kuku, chai na bungo, mchawi siende na ungo.
I know you.